More music on northwesternmusic.org.
The African.
Nana.
Trumpets.
Lamba sepa ya mi wa kuzanga. Unapunga na mi puto kusemuka chami. Wasengu na inga nove una inga nami. Me wa miko besti. Friend ya mi. Uno viringa vyo bebe kwa vya kungu mwene samo. Kungu sawisa kubata. Kungu shinjisa kubatanga. Na vanyike baba nende vecha kungu ana. Kale mesa so it's enough enough is enough. Kufuma lelo usepa wetu nafu. Wendenga kanawa na ya minawa. Gusale kanawa. Ove uutu sepa liami wakuzanga. Lelo na mingu. Kungu, kungu. Over to my best friend. Today you and I, it's all over. It's over. Obure sa me wa miko. Oje uifo se ha kabu. Yeah. Amikatele ingu chikefa okale meso moke chikwifa kananga. Ndale ingu chichivwe ukuwa homo chechi kuivwa kananga. Chami kulomba lomba. Chami kuomba omba. Chachikalu kuyoya na yove. Sepali ya miwa kuzanga. Ungu soso wakeko utu. Una kulombo sepa. Hanungu na kutanda zangi. Kale mesa kuwatanga jami. Sobe utu sepali ya miwa kuzanga. Lelo na mingu. My best friend, today you and I, it's all over. It's over. Obureza me wa miko. Oje uifo se akabu. Una zenove. Yeah. Yeah.
Profetika uba koden.
Nana.
Takas ministry.
Yo baby linga vyo bebe apabia kungu mwene samo. So it's enough, enough is enough. Yeah.
Lipina Zencha, FarNorthwesternMusic.org.